baby. Nawe saba kuzina nawe.
Why not for me? Why not for me? Why not for me? Why not for me? Girl, my baby saba kuzina nawe. Kola chanko sabye saga lanko chiawe. Ati nikuwa wa rapper tubalawe. Afiku mieko fresh boy. Mimi na wewe tusine babiri.
Kutama
tubide mubye tozina kuruli.
Baby kutama
kwa sabye kutoleko out. Choka tutu soi miri denga scout. Baby mina wewe tozine babiri.
Kutama
tubide mubye tozina kuruli.
Baby kutama
kwa sabye kutoleko out. Choka tutu soi miri denga scout. Baby ratu weti angatoli simati. Mazina gari moti kanyige sitati. Kamu kiringi kamu gofulati. Milai kiti wenyu shakidati. Kipu sizo nene tazuyuza sikati. Chimanyo liso kopureti. Mwabana baba gaga mulia chakureti. Tonight you are my date. Jagala tuzine kwa tudeye kareti. Itawaitaba kwangere maweti. Katino zidina boti, boti. Baby togani, kutama boti. Baby togani, kutama. Mina wewe tusine babiri.
Kutama
tubide mubye tozina kuruli.
Baby kutama
kwa sabye kutoleko out. Choka tutu soi miri denga scout. Baby mina wewe tozine babiri.
Kutama
tubide mubye tozina kuruli.
Baby kutama
kwa sabye kutoleko out. Choka tutu soi miri denga scout. DJ rewind this tune. Ono tazina yesimbienga katuni.
Aso wede
manyagambu yeza ituni. Tama nyimbo aline sita taikuni.
Big boss.
Baby waponye zabi babuni.
Babuni.
Sikini ya wawela ka baruni.
Baruni.
Eze vidi zote wataga saluni. Je, baby nawe zinatombowa. Zene simu na jijia kote batu sumbuwa.
Katina chuka, baby toga na chuka. Na yendaba wa miuka, supo imu kusoka. Kulipozi na wotyo.
Nyemoka, nyemoka, zina atoti. Nyonoka, nyonoka,
atoti.
Mina wewe tusine babiri.
Kutama
tubide mubye tozina kuruli.
Baby kutama
kwa sabye kutoleko out. Choka tutu soi miri denga scout. Baby mina wewe tozine babiri.
Kutama
tubide mubye tozina kuruli.
Baby kutama
kwa sabye kutoleko out. Choka tutu soi miri denga scout.
Why not for me?
Why not for me?
Do it for me.
Do it for me.
Chikorengata gendere day. Bafaro bale kenga basa midi day. Chumuzi kengo huyi njamburi day. Na ye baby ya chitufu wanyiri day. Batida wa yu dasa labi kota midi. Atini pula ya chigomba chinyu midi. Nolula lokolanga bocho ohudu day. Kuwe chikuwe bocho.
Faya
chikuwe.
Faya
chikuwe bocho. Chikuwe kuwa bocho. Chikuwe fresh.
Baby togana kutama. Baby mina wewe tozine babiri.
Kutama
tubide mubye tozina kuruli.
Baby kutama
kwa sabye kutoleko out. Choka tutu soi miri denga scout. I come my Ivan fresh boy.
Yeah, you know the tune wicked and sick and mad. You see me? Girl, come on, tell you so.